chi yange kufungo waluno mazima nonyeresa na ebyensu tebyenyemeza osanga bantu mu bufumbo kati n'ekigendererwa mazima kyabula omukyala kugamba ndeka guno omufumbo kale bwansala nga n'omusajja kugamba ndeka kale nejjusa abakyala bemulugunya kati bagamba ng'abasajja baluno bona bayaaye naye era kisiba kumwe abakyala mukipinze nye kisuse namba bawala mwefudde balayise kitasaana mbuuza lwaki webulya ku kiinako kirukya nkwagala munange no gwamu lwaki takukozesa olumala nakuleka mu mazira mulimba mwekipinze nnyo kye bava babaleka ne mudaga abawala mwefudde balayisi kye bava babaleka ne mujera muleke kuba binyeebwa nti bye balosa ate ne babireka mwekunize abawala mwekunize esetabuse abawala baluno bakiki mumazima kibasumbuwa nze kimbuze mumuleza kukwana atya kutyuzide uwenezide nemufuuka bafumbe byokale biki bwebutabanguko bwa buli kaseera mumaka kwekuyombayomba buli kadde newetamwa beba bakere encyanga beddira muziro kumu nzenyo kye bava babaleka ne mudaga abawala mufudde balayisi kye bava babaleka ne mujera muleke kuba binyeebwa nti bye balosa ate ne babireka mukunize abawala mukunize esetabuse ekirala ekiresa emiteeru bwe kwagala bandabe kale gumbya kola atya embaga tekwa kukikola nange ng'oyambaleko ku kadaali mbubakulabe naawe begamba n'obeeraawo nga nekyoyagala tokimanyi beba bafumbayo wiiki nze mami binnemye kwegamba n'ofuuka kisaawe kukuzanyirazanyiramu mu mazima n'ofuuka kisaawe kukuzanyirazanyiramu se mumalira waki ebiseera mbuuza musirimu mumuwulira south africa ne uganda wali ogwo mubiri okukuwaga munange gugwawo kweweerage banaddiini basaba muveeyo abavubuka batigwako gavumenti kusaba oveeyo ku museveni ow'enkya abavubuka mweyise bulungi mwe uganda ey'enkya abawala temupapa mwe bamaama benkya mulimba mwekipinze nnyo kye bava babaleka ne mudaga abawala mwefudde balayisi kye bava babaleka ne mujera muleka kuba binyeebwa nti bye balosa ate ne babireka mukunize abawala mukunize esetabuse mulimba mwekipinze nnyo kye bava babaleka ne mudaga abawala mufudde balayisi kye bava babaleka ne mujera muleka kuba binyeebwa nti bye balosa ate ne babireka mukunize abawala mukunize esetabuse mulimba mwekipinze nnyo kye bava babaleka ne mudaga abawala mufudde balayisi kye bava babaleka ne mujera muleka kuba binyeebwa nti bye balosa ate ne